Joyi yamde jabbara kamintaji chapande tati dande studio kalango ne kettine don kibaruji mode e fulfulde min Omar Ahmad do masinaje den gondi seni isaka koy kibaruji meden hande ni tiga kina do ko wato nimbe ujunaji bi en chapande jeetato e jeegom kambe woni ko tewtata talkuru baccalauréat a hitande hikkande der leydi meden Niger don sabi ko hore jo nokkure to ndu tewter watte ciota der region doso famina nip e der kibaruji meden no ndu tewteru wono yaram nokkuje kewde der leydi meden Niger kam woni ko hebi juole mawde le jeddire wittine de fatun sabe bini bononde le onnanan dum yewtere meden pirtelo hande yatana halo am do hore je suudu kita mo cinta baraden pammin do nimbe do filla hakkeji sukabe famarbe do enda der Niger kore jamirtemo yerno kalino de der ko kibaruji meden ko burta nimbe ujunaji chapande jeetato e jeegom ko lati do hembre on chapande tati e jeenay fu no sukabe rewbe nam kam e woni ko fuddi hande subana o tewteru talkulu baccalauréat der leydi den fu no fati gomnanti du beyditi hitande hikkande nokkuje to ndu tewteru watte dum sabi ko ummi nokkuje keme didi e didi kettine nane ko docteur Kama e Turba mawdo nokkure to ndu tewteru watte kiota famini bandi min Baraham Hasumi.
Nous avons inscrit 600
min galana te fobe keme jeego e chapande tati e dido worbe keme nayo e nogay e bikko e dewoy keme dido e sappo e didi tewtoru duf no wonno wadira no yidira dey sadarmaaji pamari kepata e puddol tewtoru dun hakkilloji sukkaɓe no fooɗe ɓe gollida e basira maɓɓe ɓe ɗoytano do laabi joɗɗinaaɗi gan tewtoru du waɗira no wooɗiri ɓe bujjuɗo fuu no woodi jukkol ngol waɗante fadde baa tewtoru du fuɗɗete min kolli hooreɓe gattuɓe gite e tewtoru du ɓe pooɗa hakkilloji sukkaɓeɓen subana fuuɗe ɓe gadi to tewtoru du ɓe miccintinaɓe gacce mawɗe ko woni nder gaɗowo tewtoru bujjuɗo gan sabi tewtoru mum no darnete gaɗa mum do huunde nun ko bonnata gurnan joomum yaago yeeso
toon agadese do no ɓe ujunaji nayo ko waɗoyta ndu telkuru talkuru baccalauréat hande subaka o ko heɓi fuɗɗude ba ko noon da caɗale keɓama harto nokkuje to ndu tewteru wonno waɗe nder commune mo agadese yerno docteur Lawani Mamadou mawɗo nokkure to ndu tewteru wonno waɗe famine Moussa Maman Ilou Agadez.
Les dispositions ont été prises en amont.
Fadde ba tewtoru du yottoto laabi lobbi jottinama do ko ƴewata laabi dinako amma da satarma no wodi do watta dane yaago e horebe no sukabe gonno gadira tewtoru du latiraki no yidira sabi ibe tawra e rafi jodorde gasude fudo gondo no wada tewtoru no hida jodo no wodiri bamuji di be jodi neddo wawta jodi do majji wada tewtoru wadi illa kenga fa yotti hande yande jeddi e mintaji woronje subana mi woni mido hoja bamuji mido wadda ko watta tan dum wadira no wodiri ono andi talkuru bak kayru woni talkuru aranu ko yarata neddo university no suka on wodiri ni ya lobbo fu de hebay no yidiri heban jaccere
condition toujours quelque chose qui va manquer
nani mbiya nder jama sappo e jeegom leru jie duɓujinaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi ono Ibrahim Abdou Derketere l'école Sikaw commune Kornaka ley département mo Dagoro région Maradi nimɓe gombari ɗum woppi ley guesa andaka fuu du fu moy en no dey abbi ko reedu tumama nder barol makko ngol fanangama e haala ka kalten ka gendarmerie no hewa wadde widagol famude moy nom yeru no Mamoudou Abdou secrétaire général syndicat janginoɓe ɗen nder leydi meɗen Niger tawaɗo Dakoro famine Adam Oumar Domadjo.
Jusqu'à présent la
sol fa warde hannen dum hebay annude mo itti yonki jangino o enda amma idum sikka ko babi ko redu ka woni bardo mo gan suka oni daba mu bengon o sonnoy abba makko tefi jabude cede e makko suka on en sali dum woni ko men nani i wi e maid on en tawama no woppi der gesa te tekki makko no banni me anna de barol gol enda wada der wakkati mo kalten o en abba makko ne der kaso dokoro no joga fa ceutinaki no barol gol enda wadira timmine
na tandal le suite la suite de l'enquête quoi
iyole ndiyam mawde kamɓe woni ko toɓi kengante e nder nder région Zender, misali les commune Gafati, to ɗum waɗi bonondaji sanne guineji yaade nimɓe ko mayi nder mum yeru no lawan waziri maire mo Gafati Babaye famminir bandimin Zara Bukar keɓɗo lamdade mo.
Kenga min toɓama ɗo sanne fadiyele toɓaɗe ɗe enden ni gaɗi bonnere fanoyi wala derci e cakantaraji amin gu e terde millimétre keme ɗiɗi e jeetati kan toɓa waɗi neɗɗo goto mayɗo ton nder siro dogon marke Gafati kandu neɗɗo goto mayi ɗuɗal cuuɗi siire de enden kan en du caami joni ɗo lawol yehude angon zulu kammi tawa gan daroyde no woni no waɗa ton enden bani du ni ko lawol wala yimɓe Gafati ɓe bonnere ndiyan de hewti nder kala suuji lokkol ɗin enden min gattiɓe lokkol centre madarsa e collège on min gatti limore ɓe bonondaji ɗi enden kewti fuu waɗi gan tefa ndaɓe balla to gomnati e pelle balliroji.
Nonni fa hande mbiyen wuro Jajeri wanana kiloji capanɗe tati e joyi yannange commune Goudou Maria ley jemma sappo e jeegon yaade e jeɗɗi juillet o noon kam ɗo kay heɓi ƴuwoole ndiyam mawɗe nonni ko ummoto e terɗe hemre e lasoji tati ɗum dow liɓi cuuɗi dillidi e ñamduji e taƴi laabi loore yeru no aari liman conseillejo commune Jajeri famminiri Mamadou Mato.
Ndiyam millimétreji hemre e capanɗe jeego e tati meɗen godi nayeɓe amma wala bowɗo yi'ude iri ndiyam ɗan enden ɓaale ɗemen limti no gaɗa hemre e capanɗe jeetati ko watta himɓe keme joyo kan ɗum memi joni nder ɓaade an imi woodi himɓe ko watta laso e ko deki kase hana min tanno himɓe hewɓe nonno illa ko nangi ko ñaame fuu no nder ndiyam ba jon en butikaji tawraɓe sakuji ko ñaame fuu no nder ndiyam lawol koltawol gol ni nokkuje ɗiɗi gol taƴi har natude kariel he lawol gol gol taƴi fufuno faɗan naati nder wuro go enden ɗan ñaami feccere muɗum jon en loreji kandu fadde maggol woccinede ɓe gaɗa hese hese
en gartan ɗo enden nder région Maradi kando kay hano mbi'en kengan alal o woni ko ndiyam toɓi ley wuro no wi'e Kaywa ley département mo Tesawa hano ko watto e terɗe ndiyam millimétre uji hemre noni fa ɗum liɓi cuuɗi yeru no Salisi Almu jowre wuro Kaywa famminiri bandimin Saydou Sanke keɗɗo lamdade mo.
Toɓo ndiyam ngaɗugo waddi bononda nder garin kawra joni ko wattani ɓaale capanɗe tati kan caami gina ngam andaka ko Allah watta yeeso ndiyam noon gurɗan sembe mine eela he Allah ardiɓe ɓe goduɓe bawɗe ɓe ballira e waɗugo gayɗe ko ndiyam ɗan wawta doggiri nata nder ladde ngam ndiyam gonɗan no waɗa bonondan ɗan ndiyam kambuno ɗeni laabi mawɗi gaɗama to ɗan heɓan to ɗan yuttori ko hana ɗan waɗu bonondano ɗey joni laabi to ndiyam ɗan doggirta no fanɗi mi wala habaru laɓɗo dow bononda gaɗaɗo ɗey mi yiloto ɓaade warde ɓaade ngam min paama bononda gaɗa
nani fawari joni ni mbiyen sappo e nayi yaade e jeɗɗi juillet o noon mbiyen toɓole ndiyam mawɗe toɓi nder région ji jeɗɗi ɗi dow jeetati ko leydi meɗen Niger tawda ɗum ɗum waɗi nimɓe jeetati ko mayi ko watto nimɓe ujunaji jeetati ko o bononde hewti ko ummoto joom en galleji ujunere e capanɗe tato e tato noonni yeru no Sarusi kawjiɗo filla renugol nimɓe nder Niger on famminiri ko ANP wurtini hande subaka ɗum saabi ko fawari joni yeru no Sarusi kawjiɗo filla étoile ndiyele e kenduli météo wiri fa joni no woodi ano ndiyele mawɗe anniɗe toɓuɗe ɗum saabi ko o Sarusi watta dande yaade e nimɓe hano immo nder nokkuje to ndiyam wawi ñamude e acca tokkirde nder boli mawɗi to ndiyam ƴurirta nonni e dow lawol goto golde ni mbiyen Catherine Colonna ɗum woni ministre leydi France kawjiɗo muraduji leydi mum e leyɗe yaasi no tawa e jahangal ɗo nder leydi meɗen Niger fato o heɓi yaade to endal ley commune simiri région Tillaberi mbiyen to ƴewoy projet ji ɗi leydi France walliti dow filla sigila fedde leyɗe duniyaru wallirde nimɓe ñamri kanƴum woni o yew ƴewoy nokkure kaliyol gonto groupement mo rewɓe wonno yarnira e ko wiite pano solaire ɗon Catherine Colonna nani ko wi Habibou Garba.
Miɗo wawi wiide ɗum weeli kan sanne saabi nder tiiɗalla wonƴi tagol bakaji nder golle demal ko kawjaki ndiyam
mun wauta walli ko moƴƴinta yaago yesono ko hokkata himɓe laawol keɓa haa watirɗi nawtortuɗi ko wawta durwidi rafi haarande sukaaɓe sigila boɗɗo no nde ni laabi keɓaama dow no ɓe kawjorto diyan ɗan he laabi sembenteeɗi golleeji jaman ɗi nder golleeji ɗin goonga hannden ko giimi golle ɗe ɓe gon iɓɓe gaɗa weli kam faa nder ɓernde am sabi ɗum no sigila coomuɗo nafakaaji kewɗi nde ni ɓe keɓi ballooɓe nder ko ɓe gatti yeeso ɗum goonga min he giiɗe am gattol jawdi nder sigila o hana mursere no
nanni mbiyen ɗo nder stade général seni kunca asawe bittiɗo no batu laawal lasoji ɗiɗaɓal e jeetaɓal ko kuppu leydi latol baali ɗum waɗi mani mbiyen naati hakkunde fedde as doane e as gendarmerie national ɗum duno hoorejo leydi meɗen niger mohamed basum kan ardi ɗum to mbiyen ano as doane yehi heɓoyi jaalorgal do as gendarmerie as doane du heɓi ko mbite millioji nogay noonni nden ko as gendarmerie heɓoyi millioji joyi kanƴum saabi ko mbiyen e laawal ngal as doane no yahan to latol balle hano ko leydi africa ko wiite kaf ɗum noonni abdourahmane isa mayga ekkintino fedde as doane nani ko libarimdi min karimu hasumi gourusa weltaremu
donc ce soir c'est
hanne lasara o ko waɗi ɗum enda weltare mawne non miɗo miila ko latoɓe balɓe endam ɓe tittinkinike sanne gam fa ɓattade hantude feccere aran nderde enda latol balgol enda min gattana didol gotol komin jehi potirdi endan nden min gaɗaniɓe kollitoje min cembinɗiniɓe du ko latol balgol endan hoocita nder feccere ɗiɗa ɓerde endam ɓe durwi fa min keɓi kuppu on enda min durwan du min jaara yeeso nder latol bal ko waɗoyte nder leyɗe afrique ɗe enda miɗo miila ko ɗum hoya amma emin boowi waɗude iri majjum wakkati mi ardino ekkintinoje as soni def denne hanne as doan kandum heɓan ko haala
mais aujourd'hui la doane aussi aura son mot à dire
jonkay say garta e yewtere meɗen pindinon ɗo nder leydi meɗen niger seni wi'ama suka kan woni neɗɗo mo yottaki duuɓi sappo e joyi yeruno laawol saria wiiri ɗum du no woodi laawol laamu ittanagol ngam renude suka on nde ni suka on waɗi gacce ko laati nder heraare mane ko hana nder heraare ɗum waɗi ko mamoudou idrissa mawɗo suudu kiite cintabaraden fammini bandimin alamini wachar no ɗum kiite majjum wontiri
fantimmin moy woni suka potoro
suka fodde no laabi laamu leydi pamtiniri kan woni mo hewtaaki duuɓi sappo e jeetati nder majjum nduni faa hannden pecce ɗiɗi ɓe gaɗa no woodi ɓe gaɗa e duuɓi sappo e tati ɓe baaka en ndu gaɗi gacce piirataaki sawru gacce mu'en amma no waɗo ɓe nangge ɓe jaare nder janngirde ekkitaade gollal fooɗa hakkillooji ɓe duuɓi sappo e tati yaade sappo e jeetati ɓen nde gaɗi gacce no waɗo ɓe jukke yeeso cuuɗi kiite gon misaali iri cuuɗi joɗɗinaaɗi ngam hiitanaade fii sukaaɓe famar laawol laamu leydi joɗɗinaangol laso lewru novembre hitaande duuɓi ujuna ɗiɗi sappo e nayi tannon nder mum ɗum windi ɗum famtini noon tokkire fuu ngam sarɗande sukaaɓe ɓe enden yeeso cuuɗi kiite
nafakaagi ɗiye laabi seri aagi ɗi soomi
laawol laamugol endan nder mum no woodi kulle peerodirɗe laawol laamu leydi gol endan e laabi bindaaɗi nder dewtere kiite sarɗande himɓe caka mu'en ɗo endan leydi niger kulle peerodirɗe ɗe du tan en goni nder fii golle cuuɗi ɗi endan du no tilsi non ƴewtinaaki waɗe kiitotooɗo joɗɗinaaɗo ngam majjum nde ƴewtinake taykeke nden noon suka o endan yaarete yeeso suudu kiite kiite muɗum waɗe suka gaɗɗo gacce nde gacce mawɗe noon naa pamare noon to tilay noon du faa hannden heɓane jinnganoowo naa bi'en abou ka nde omo waɗane ƴamɗe du to sey saaro makko gon tawe no dari ɗum waɗa yeeso mum faddaade suka on endan faa o hiitane huunde noon ni nde waawi waddani suka on endan saɗorna har ko daarata ko meema cellal makko naa hakkillo makko ɗum du saabi ko ɗum haɗi faddaade suka baadu ɗum fotii to o fadde noon to no woodi no ɗum tokkira nden ko o fadde paddaaki kin du lebbi jeegonno nde worre du paddaaki kin hooƴititte o jukkataake nde saaro makko kan yomnete suka gaɗɗo gacce baani jukkaaka no yaare nder janngirde ekkitaade gollal omo waɗane kollitooje du ko watta baani o yofaama noon o waawan anndude no o waɗira jonde makko caka himɓe ndenne uddude suka ñaama kasu waɗataake wakka mum da ɗum hana du laawol heɓude mosola
on ɗo wonta kibaruji meɗen tilie ɗemgal fulfulde joni wala fu kombawmi wiide sana jaɓɓono Hadji Awa Ousmane wadde ko ɗemgal hawsankore yamde joyi min tale soyɗiɗe joyi kirte to jamirte.